Yo, 2020 album. Hey, Chris Pusa, let's get these niggas. Yo.
Good.
Relay.
I want you to leave Metro.
Kama una la kusema nigga, shut up. Kama una la kufanya, watch me make moves. Kama una la kusema nigga, shut up. Kama una la kufanya, watch me make moves. Nimefika pa juu ndoto ninayo, tell shule situko mbele fuata nyayo. Niko njana pressure ya kuomoka, cheki kama bongi juu don't dock. Switch wale nigga mwendo kikushinda, ama ngoje mizogo kushinda kuwinda. Izi ni baraka zinawatia shaka, woni wa vita ma mutachina talaka. Mr. Anyesha sima nyuni storm, kama reso don't you try this at home. Keep a watch niki make moves, ame masho rani alpha troops. Yo, I'm a world beast na vuka mipaka. You a bitch nigga two boss. Check ni tembesi diza na kubaka. Juu meketi niki achieve two goals. Stacking ngoma zangu eris uchezo. Kishindo kudijeka ni mbie pongezi. Jeshim before talk of respect. You a goofy ass with no intellect. Kama una la kusema nigga, shut up. Kama una la kufanya, watch me make moves. Kama una la kusema nigga, shut up. Kama una la kufanya, watch me make moves.
Morning daily na muka. Mina saka izi cheda niga, pesa ndo natamuka. Make it rain kama vile weka niga, hella ndo nateuka. Floyd money mewepa niga, choma dry kauka. Swaga nzima ni letha niga, Sunday Monday na haso kila Monday. Business minded, pesa ndo na waza. 80, 100, bank mina jaza. Iron lady mpeki paza najifanya tukwa sana, wakisema wana do. Wanabonga tukwa sana, kimistaria wana flow. Wali dream tumesotana, vile budget iko low. Niko international, uko loco. Come slowly Buddha, una come faster. Kuja kichwa na kumada kama gangster. All my friends are ballers, in your face like a duct tape. Shut the fuck up, nita kulik kama sex tape.